Pancha mpaka tuanaka na kuwacha danmuni na jikatia na papancha zito wanashanka na tingoli mgoni bambano mina sinja nini mnataka nataka pari am nini mnataka nataka speli na kidole na futa baka asari wakigusa na futa watakubali na masela watakubali kibeki 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 cha madao kibeki 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 cha masela kibeki 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 cha wauni kibeki 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 cha madawa dana kibeki ponjolo kuna madawa dana kibeki ponjolo kuna sigara dana kibeki ponjolo kuna madawa dana kibeki ponjolo kuna sigara ponjolo kuna sigara zima hilo biti we zima ni watoto wadogo nataka watu wazima embu zima bona siasi nuna zuko mepanda mina taka kuachana na imba imba mtembe ina vina bola mua fugaji na mfuge mbaka kima nyoko uliza nyoko nyoko na mzigwa singeli na wala soba ikoko na wala soba omasela wanabu wanakuja waoni wanakuja mekso nakuja wanambuka tikibao wabisho nakuja masela nakuja yangila nakuja wanangu omasela mwache abu na atari zake kwenye kibodi ulana mamebe sema mwache ponjolo na atari zake kwenye maiki oyana omasela na atari ma na atari sija mwona na atari ma na atari na wanakuwa na atari ma na atari sija wona na atari ma na atari omasela na chena mido na atari zangu kwenye maiki misina omasela na atari ma na atari sija mwona na atari ma na atari na wanakuwa na atari ma na atari na masela na atari ma na atari oho vuruga mtambo kanyaga miwaya vuruga mtambo kanyaga miwaya tena vuruga mtambo kanyaga miwaya 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 tena vuruga mtambo kanyaga miwaya abu ni bebiki na jina langu mido na jina langu mido na wala sitaki kiki mina fanya mziki kuwateka mashabiki mina fanya mziki kuwateka vina gigi mina ogopa ambalulu ambaluti eti na kwenye show lazima nishike maiki lazima nishike awatoto awatoto kubisha mogu achomola pisi awatoto awatoto kuna mbaya msingi mbio awatoto awatoto wa migoshi ni elia awepeza shigia awatoto awatoto wa kolea kusini mbaya mili awatoto awatoto wa kauli moja wesha duli awatoto awatoto wa chakala wemseja mbibwe awatoto wa chakaskini awabukulide awatoto awatoto wa maridi pei awabukiancho awatoto awatoto wa toke nyumba maskime
awe asadi asina nguvu lakini mchokozi toku kuse kama uwala losi kwenda mbali ndato kwa machozi
kuna jua mina soga kibao
abu mchumbaya